DutchMsafi.com.
Chinga, assalamu alaikum wangwana, mwambia vipi mambo. Mina baby atujanza jana, benzi toka kitambo. Bwana Yesu ashukuriwe Bwana kwa baraka zisizo na kiwango. Baby wangu sio muuza nyama, na mimi sio muuza tango. Zile biringe baba yoyo, ananipa vyote laso mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo. Niache niringe na uridhisha moyo, ananipa vyote laso mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo. Na kama kuna mnaotamani situachane,
subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatutenganisha ye.
Subiri shetani apite.
Na subiri tutengane, subiri.
Subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatufarakanisha ye.
Subiri shetani apite.
Shetani atutenganishe.
Subiri shetani apite.
Subiri ni apite atufarakanishe.
Subiri shetani apite.
Yeah. Wambea na waona, na wazumu, tuwape oma. Baby ni chumu, achana na ya watu. Maneno ni sumu, tuwecha matawala. Kidumu
uzito mapenzi, mweni nishidi msani. Bila wezi wezi ukieta nambie, utampenda nani.
Baby deka, baby cheka, chekola nitibu gonjwa wa moyo. Umeni teka na wewe seka, baby unanipa vyote so mchoyo.
Zile biringe baba yoyo, ananipa vyote ala so mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo.
Niache niringe na uridhisha moyo,
ananipa vyote ala so mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo.
Na kama kuna mnaotamani situachane,
subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatutenganisha ye.
Subiri shetani apite.
Na subiri tutengane, subiri.
Subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani atatufarakanisha ye.
Subiri shetani apite.
Shetani atutenganishe.
Subiri shetani apite.
Subiri ni apite atufarakanishe.
Take five now, take five now, 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 five now.